agezi kula banyiri toko wanze singa njure tuzimbe mumba wange tijuna watuazi zimba wape masabancha waliku singa ntuleta na balangu sopero lere chimuka chavali haba kia mwabe mbinyo na yeka tine sisi tisiga toko goba saka kulenda na mazika mubu itami tulipampala tuzimbe yona yono utaka ya loka bebu tuwela nengu kachawa nisemuli babi kukuru makale tuze yanyi mabega kampala jatisika tetuleke kukumunga muli babi kukuru mana ye tuze yanyi mabega kampala jatisika tetuleke kukuzike naku abayizi mwangu we mutwale entula emisujiri emasaka yonna ebisiko anti abazeeyi gabaggwa byonna bizima nagana tulinga mpala mukwasamirira wammaotuuka gye tuzaalwa nofe ekiruyi ezaali enguudo kusensera ng'ogenda kuwondo kwaliga amayumbayumba makadde bazimbwa bagitaffeyo mu myaka egiise lwabaana akula yadduka teryayongeraku tuli kampala tuzimbye ezizemyanga abantu okutuusa kyole twevaamu nga nzayimba ne kaweesa zaaliwo omwami omwawakooza tetuzimba y'amayumu weyokka okugulu ekyalo nekimuzuula ku munye mwakatono kale singa ne bannaffe badde obutaka bali kampala muyenge eyo tuzza mirambo tetuzaawo enseeka ekyokwate nonsagazi twerula ebijja tusinga abasula mu lukololo embeera kampala naye neweefa bati sikankana gye muntwala wakka okuluka tube mu kampala tunyagemu ng'abanyazi gye tubye tubireeteeka okuggwa okugasa sibagaana kuzimba kampala bw'obanga osobola nange gaba nnina amagamba mungu omulimu naye ebisinga y'obukulu nadde obutaka kuba ondaaganyulwa emmuzi ku luggwa oli ku kimuli babinkukulu makale tuzzeeyo nnyo emabega kampala jatusika tetulekeeka okunyuma muli babinkukuluma naye tuzzeeyo nnyo emabega kampala jatusika tetulekeeka okunyuma naku abatta toloto omuno obeeka semuddu yannuma nnuwa byange empaako olaba abatongo bannange bonna abaliyo abakunga lwakuba teyiye wabbaakugira twekolamu abannabuddu ab'endongo sesime wange kawula ddayampeggaati naye okuziika kwa buddu ebyo nteeka eri mala okulwanira ettaka lyange ng'omuntu ndowooza kati ebyobuyigirize si nsonga abaasomesa bambala bendi era nsobola okusoma kuyamba luzungu oba okubala naye ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu kati ffe abaasoma gitaka tukumba abantu tubabuulire ku kyabuddu tyanaagogolwa temubalaata bannange lunuddwa luyinja otweyambula mu mbulabe okwekamba nnyo tutwajja kuyakayakana nga myamyasa olyoke musekere embeba tujja owanirira basudde mu mbi kyenkomere waatezizira lyoke mbagambe n'ekiri balemu okwebigika eggombolola mu ensibuka y'eri bugenda omulunga bwekawoko ate ekyalo kubonda ettaka lya semiyindi jjajjange kitange yeri yakatende kizza omugave muli babinkukuluma kale tuzzeeyo nnyo emabega kampala jatusika tetulekeeka okunyuma muli babinkukuluma tuzzeeyo nnyo emabega wo kampala jatusika tetulekeeka okunyuma muli babinkukuluma kale tuzzeeyo nnyo emabega kampala jatusika kuleke kukuzika Kuli wabi kukurumai Kuse mkumeka Kampala tiyakisika Kuleke kukuma Kuli wabi kukurumana ye Kuse mkumeka Kampala tiyakisika uo Kuleke kukumai Kuli wabi kukurumana Jessica, you're a good